Jo.
Fugono di fecci da
kene n'uchukwu njem ọdụ. Ha si m unu kene kene, kene kene, kene n'odogwu njem ọdụ. Mmiri anakọ n'ebe ọ na-akọnụ, ndị asịlị na-asị na-asị na nkịtị. Isi n'ọdụ izi, ịfụta n'ọgbọ ka ị nene. Ichu ọma dị amụ, ọ bụghị n'onye ga-ebi nụ. One day you go tire, one day you go hala. From you burn it on to fire, you will rute your coco. Mama mụ na-ekpere m ekpere, ọ na-ekpezi n'adịrị m mmanụ. Ọ na-epukwu kwere m mmasị, ọ na-ekpezi nụ day and night. Ije m buru ije awele, mwe abụrụ anya na-enene nene nwa. Ajebe nụ nawe nụ gịnị kwaru na yọ.
Ije awele, ọkwa ya ka anyị na yọ.
Ijebe ijebe, anyị na-aba na-aba.
Ijawele,
anyị jebe ijebe, anyị na-aba na-aba.
Ijawele,
obi ka ichi ije.
Ijawele,
anyị jebe ijebe, anyị na-aba na-aba.
Ijawele,
ụfọdụ na mmiri, ebe ụfọdụ na-eli ụjụ. Some people will get confusion, but they don't get confusion. Why some people will get confusion, but they don't see confusion. They say no condition is permanent, no be for press the way don't tire. In a new world, they don't arise again. No be for press the way don't samanfe. Hey, Ijawele, I never, never, I never, never, I never, never, I never, 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 I never, 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 I never, never,
Baba Lutija. Sala Baba e, Obi Royce, Tere Kedeji. Thank God you are on your money. Akuma fa, Okuma sonye.
Fekili, eh, we've got everybody's a big fan dance.
Big smoke's up.